Kila mtu amezaliwa na nyota. Siku yako ikifika wataona. Everybody in the world is gonna wonder. Dumba gani ulitumia ama uliangukia, brother? Kila mtu anaweza dance na Obama. Kila mtu anaweza kufika ikulu. Sisi wote ni mali ya Mungu. If it happened to me, it can happen to you. I need you to stay another day. I need you to live another day. Ooh Lord, I'm begging you, don't throw your life away. I need you to stay another day. Stay another day. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ndege uruka kimbo cha mabawa yake. Usijitoshanishe, binadamu siwaige. Tena wivu zikushike, imani yako ivunjike. Juvidole vitoshani, hata cheke zifanani. Yese, kila mtu anaweza kutandia chopa. Kila mtu anaweza kufika ikulu. Sisi wote ni mali ya Mungu. If you're praying for me, but I'm praying for you too. But I need you to stay another day. I need you to live another day.